Yeah. Bow. It ain't over till sober, baby. Oh my God. Yeah, nanuki of Missouri, nanuki, I'm playing just straight out the bank.
Kama so pesa mwenangu, just change the topic. They call me toxic, I don't know what's the reason, or maybe I'm toxic. Nilo wakuto na seme zinjia wakundi, just pull up your socks. Sina muda kupoteza, don't f*** this drama mwenangu, takula my coffee. Pull up, me and my nigga ain't playing for mula. Wampia wanao wakatafta pakula, vichwa vibavu satu za gisula. Ahead of my time, na nyua mtasema notea. Weleta to feature futuani katiangu na wewe, nani atapotea, mana nimechoka kungea. Mina kamua, zeda makamua, nafanya kikubwa mana nisha kuwa. Mulize dem wako nana limzidua, fudele nko bize kama niko tua. Oh God, bro, remember the face, squeezing ko vile all over the place. Wapa so na kepa, ma get it straight, tell him I'm on my race. Chili na shwapi ya na muda, nana bia buda, ata mkio wili kwangu guda. Let's go, if you wanna do that, mana tu enyewe tupo nje tu ya muda. Fuka bahuda, juba iskuzuga, nala full stamp kaya chuga. Afisha vulugu, alum, shali pia so magoli kalapuga, mchizi sina muda.
Sana babaloni pikibali, bado sijala ani, bado sijala jani, bado sijala fanya kali wow. Wajihami, bado sija fanya wapoteze na imani. Bado sija katiza ibadani, sikuzi hata sitoke mina shinda tukichwani. Bado sija ingia mitaani, sorry I'm not sorry. Manojio wangu siwa kuleta amani. I go hard, sijui kurudi. Lipo toka ni mwiko kubugi. We kwa highway, ama njia tuza panya. Ntapata wapate uzuni. When I look at my wrist, ni muda. Wakwenye, vibunda. Nabidi ni chanje zimbuga. Ukungicheza na muda. Tano vicious, never look to the rim on the fast lane. Bado nongeza gear, motivation I pata from my peers. Bega kwa bega, michongo itiki tugongezo. Cheers, it is what it is. Tukiona na shine. Mshoto kari ndopo nyuma. Pazia toka day one. Sijacha kukamia. Ika toksa katai. Mina wanangu haso zikianza tujari nyakati. Mida ya popo adi mida ya chai. Mlo ni moja kipolo wa kipashu. Kileta undezi ni tit for tati. Mkuda akai. Ika toksa katai. Mkali ni nani. Mkali ni I Jay-Z. I being with you.
Yeah. Wepo kat na haso sinpangie matanus. Uko lipo toka lisha sota na kulus. Wasni toko focus na yo macho kwa michus,
yeah.
Noma, naleta utata kila kona, yeah. Ninavorusha ya magoma. Vile na wachana na kwa shona, yeah, ni noma,
hey. Mini mtoto kiume, najitu majiz mabov. Macho kwenye mapene, pakona ni trapoz. Uspime umziki mnene, hatu ofima gov. Oh, hey.
Sifini kwenye kila vino. Flow sick, kona weza pima nalifanya game. Liwe too good, yeah I'm too good. Usizani jina navyafanya drill, utasema woo. Ila sema nini, miki bezi sina gada couple bars. Very crazy flows na madini kama nimetoka mara marathon. I'm running the game bro, ding dong, open up the door. Yeah that is all, you say you a king, the f*** is the throne. I'm dripping a Louis Vuitton, Vuitton. I deep with your girl, she gone, I pull up na genga, we on. Na steam za vijiti, the party's on. Yeah the party's on. Movie, I'm in life wanna done in a movie. I'm swagging now wanna say mama kuzi. Dogo wajana unajifanya mbuzi. Hauna unyama bado mwanafunzi. Umeanza kuchana lini juzi juzi. Sema mikicho sifati miluzi. I got a dream na saka michuzi.
Like yeah, she sound you a lot. I allowed to get money, I allowed to get charter. Can't you with the father, me son, no daughter. My mama, she sick, I need charge kubona. My medical bills, yana nipa home, I need no ma.
Make him goja, kwanza goja. Took a big time, make him stop my shit. Give me some of your money, let me ready in this bit. I can never hit your shit, my shit. Big guy and I'm tryna leave. Father, fanya pango new, then he keep it the case. That's the only time I think bigger. Come on, make money, you don't make sense, low nigga. I'm that nigga, I'm that dope. I'm getting bigger, I'm going real. I've been cold the whole season. I should do my next song easing. My desert is my enemies alive. Rap shoe for no reason to me. Flow bass so baby under the seat my man. Gas to my cuckoo wanna take a beef again. I ease my pain, rap style ain't never the same. High girl on my list, never the main. See the rain on my system, never the pain. I take a game so heavily, never the same. It's just on the ballistic guitar, never the aim. See the family hating. Wait, your sh** sound like bubblegum, chocolate, chewing gum, popcorn, going home all alone. I don't like rainbow, I don't like, I don't. My sh** sound like two straight, double day, candy paint. Let I hate, no debate, climate, eliminate, man, I be killing this
bitch. Lee, show, BMW needed some dough. I'm started, I cannot stall, naga what does. Swiss champ, one in the most, gang troops, I make a move. Ooh, ooch, nye madogo, M, come on. Mina cheza na moto transformer. Me, I don't f**k with the rumors. I came with the squad with the shooters. We pull up, life with the show. Keep made in the Doma. To compare ya muda. True life, new style. Pow, you die. Like, oh, don't touch this, you're melting.
Ngoje tuwaze nakatiba now. Kona njaa pato shiba now. Menu imba ni kwa das knowledge. Katu wizi paka kwa madiba now. Tanzania kwenye map now. Yule boy is the rap now. Rapper soko awa one kani wanze shava fisho kwenye kwa pal. Nadhani mwenipata now, you nadhani mwenipata now. Mi ne rapa se nata na, mi ne rapa se nata na. Ila nata meke na kino, tunenda jino kwa jino. Sasi fikile mzanzi madiba tushemwaga wino. Kwa hizi kwa hivi, you got to know na I'm busy, busy na show. Sa hivi nilipo unipati bro, young rich nigga, sana ifo goli. I hate us, big keep talking. Funga do mwanako kine kuta, I'm smoking. Funga do mwanako kine kuta, I'm smoking. Funga do mwanako kine kuta, I'm smoking. Yeah, you know I feels. Mi nataka wanna keep it real. Nasi paga deals, nice up meals. I'm grown, gotta sign, mina pay bills. Ha, mina yule boy mkali yo. Kwane wo juu una barrio. Mina shilo studios kumpari yo. Kada fiku mutama mbari yo. Ha, ha, ha.